waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Haweeney reer Victoria ayaa ugu yaraan hal sano xabsiga ku jiri doonta kadib markii gabar ay dhashay ay ku dartay nin markii dambe gabadha dilay. Kayskan taariikhiga ah ayaa noqonaya markii ugu horeeyay oo qof lagu rido xukun noocaas ah iyadoo lala xiriirinayo ama lagu eedeynayo inuu qof kale ku qasbay guur. Kayskan ayaa diiradda lagu saaray arrintan uu booliisku aaminsan yahay inaan inta badan la soo sheegin ama booliiska lala soo socodsiin, laakiin ka dhaca guryaha Australia qaybo ka mid ah. Kays kale ayay SBS News ka wareysatay gabar dhalinyara oo Australiana oo lagu qasbay inay guursato wiil ay qaraabo yihiin, waxayna SBS News la wadaagtay dhibaatadii ka soo martay iyo sida ugu dambeyntii ay uga soo baxsatay. Ruqiya Haydari oo 21 jir ahayd aadna markaasi u filaysay mustaqbalka iyo himiladeeda nololeed, 2020-kiina waxaa nolosheedii soo gebagabeeyey Maxamed Ali Halimi. Waxaa dilay ninkii ay hooyadeed si khasaba ugu guurisay 6 toddobaad uun ka hor dhimashadeeda. Sakiina Maxamed Yaan oo ah hooyada gabadhan dhashay ayaa timid maxkamadda County Courtiga ee gobolka Victoria iyadoo ay weheliyaan 12 qaraabadeeda ah. Sakiina ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay Australia oo lagu xukumay inay qof kale ku qasabtay guur, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsiya, laakiin 12 bilood kadib damaanad lagu sii dayn doono. Xaakinka xukunka ku riday Francis Dalziel ayaa Sakiina ku yiri, waxaad ku xadgudubtay awooddaadii hooyo ahaan adoo ah qof ay gabadheedu la noolayd oo ixtiraamaysay. Xukunka lagu riday haweentan ayaa maxkamadda ka dhalisay buuq iyo sawaxan. Sakiina ayaa sheegtay inaysan wax khalada samayn ka hor inta aysan askartu ka kaxayn goobta. Mid ka mid a qoyska haweentan ayaa maxkamadda ku suuxday waxaana la geeyey cisbitaalka. Gabar ay dhashay hooyadan ayaa qof kale gacantiisa ku ooyday iyadoo lahayd, walaashayna waan waayey, hooyadayna waan waayey. Hooyadan ayaa hadda sidoo kale wajahaysa in Afghanistan loo tarxiilo, taasoo walaac weyn ku abuurtay bulshada xasaaraha oo cadaadis iyo dhibaato kala kulanta Taliban-ka Afghanistan ka taliya. Laakiin xaakinka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dembiga noocan oo kale lagu rido xukun adag si dadka kale ay uga baqaan oo si taalamid aysan u samayn, loona hubiyo in qof kasta oo dalkan jooga waa Australia inuu ogaado in guurka qasabka uu yahay dembi weyn, isagoo aad uga duwan guurka dadka aan isaqoon la isku daro ee la yiraahdo arranged marriage-ka. Guurka khasabka ama forced marriage waa midka qofka loo guuriyo qof kale isagoo ama iyadoo aan ogolaansho buuxda bixin ama raalli ka ahayn guurkaasi. Guurka khasabka ayaa dembi laga dhigay dalkan Australia 10 sano ka hor, laakiin ilaa iyo hadda qofna laguma helin dembigaas oo looma xirin haweentan ka hor. Helen Schneider oo ah taliye ka tirsan booliska federaalka dalkan Australia una qaabilsan arrimaha dadka la dhiigmiirto ama laga faa'iideysto.
This is a problem that goes across different ethnic groups, cultural groups, religious groups.
Tani waa dhibaato ka jirta bulshooyinka kala jinsiyadaha, diimaha iyo dhaqamada duwan. Waana arrin saameysa bulshadeenoo dhan. Waana sababtaas taan dhammaanteen u baahanahay inaan ula socono oo garano calaamadaha lagu garto dadka laga ganacsado ama laga faa'iideysto. Dhibanayaal kale ayaa nasiib u yeeshay inay ka baxsadaan ama ka badbaadaan guur lagu khasbay, waxaana dadkaas ka mid a gabar magaceedaannu u bixinayno Leyla, laakiin magaceeda saxda aan ahayn si loo qariyo haybteeda. Leyla ayaa sheegtay in si qiyaama ku jirto loo geeyey dalka Maraykanka markii ay dugsiga sare dhammaysay si ay ula noolaato ilma adeerradeed.
2 weeks and that cousin was introducing me as his fiance. He was telling people that
2 toddobaad gudahood wiil aan ilma adeernahay ayaa marka lay barayay waxa la igu barayay inuu yahay wiilka aan u doonanahay oo aan isguursan doono, isaguna dadka wuxuu u sheegayay inaanu wada socono. Waxay bilowgii moodaysay inay kaftan tahay, laakiin waxay sheegtay in kaftankii uu isu beddelay hanjabaad ka imanaysay qoyskeeda oo leh waa inaad wiilkan guursato.
I was very isolated. I didn't have any support from anyone. I
well,
didn't think
go-dhoomiyay qofna ima taageerayn oo ima caawinayn ma aaminsanayn inaan booliska taageero ka helayo hadii aan waco lacagna ma aanan haysan waxaan dareemayay inaan wax kala sameyn karin oo aan ka ahayn inaan wiilkan laygu qasbayo guursado laakiin markay isguursadeen waxay sheegtay inay u bilaabatay xiriir ama guur tacaddi maskaxeed iyo mid jireed lagula kacayay
I did not want to get close to him a lot of the time and he's a lot bigger than me and a lot stronger than me so like
marar badan ma aanan doonayn xataa ninka inaan u dhawaado waa uu iga xoog badnaa oo iga weynaa jir ahaan marka iskama riixi karin ama lama dagaalami karin ayay tiri sanado kadib leyla waxay ogaatay in guurka khasabka uu yahay dembi booliskuna wuxuu bilaabay qorshe dhiiran oo looga soo badbaadinayo maraykanka oo dib loogu soo celinayo australia
excited, I was happy, like, I was just...
Waan isku buuqsanaa, ayay tiri, waan baqayay. Dhinac ahaanse, waan faraxsanaa. Dareema kala duwan oo iskhilaafsan, baan dareemayay, ayay tiri. Shantii sano ee lasoo dhaafay, booliska ayaa helay 404 war oo ku saabsan guur khasaba. Kalabar, dhibanayaashuna, waxay da'doodu ka yarayd 18 sano. Ku dhawaad 3 meelood oo meel, waxay ka yaraadeen da'da 16 sano. Waatan mar kale Helen Schneider
Forced marriage we believe is something that's definitely underreported because of the nature of the offending being potentially involving coercion or threats or deception.
Guurka khasabka ah waxaan aaminsanahay inuu yahay mid aan inta badan la soo sheegin maadaama dambigan ay ka mid yihiin ama ay ku jiraan jujuub hanjabaad iyo khiyaano ayay tiri booliska ayaa sheegay in ay mudnaanta koowaad weligood siinayeen sidii loo difaaci lahaa dadka ka soo badbaaday guurka khasabka ah leyla difaacaas si degdeg ah ayuu ugu yimid isbeddel weyn ayuuna nolosheeda ku sameeyey
within the same week I was back I found out that I was pregnant
toddobaad gudihiis markaan ku soo noqday Australia waxaan ogaaday inaan uur leeyahay waxaan aaminsanahay in waqtigii ugu fiicnaa la isoo badbaadiyay sababtoo ah haddaan toddobaad kale sii joogi lahaa oo aan ogaan lahaa inaan uur leeyahay noloshayda oo dhan waxba iskama beddeleen waxaana qabaa in noloshayda oo dhan ay u dhammaan lahayd ayay tiri ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho